smokeumziki.com.
Everything was a bar. Penzi lako moto moto laniwasha mana, yani kila kona chocho chocho tunapeta mama. Maneno wanasema sana, yani kuzuna wewe. Wanatamani hata kesho ni mwage, finishi mwenyewe. Kwanza una makuu, tukikosa leo hata kesho. This love unavo ni confuse, ulipo na mini wepo. This one flow, everything about it from woman. And I think I can get you from man. Chasing get my dream woman. I swear make me look your love. Everything I got you say. Akiri meni confuse, chonda sija sikia miluzi. Wakaja kukucheka mama, na ogopa gadonda le moyo. Moyo, moyo, moyo. Kwanza una makuu, tukikosa leo hata kesho. This love unavo ni confuse, ulipo na mini wepo. This one flow, everything about it from woman. And I think I can get you from man. Chasing get my dream woman. I swear make me look your love. Everything I got you say.
Kama upenda nisha penda kwako nisha nifia. We umeniroga kwako nangangania. Kama upenda nisha penda kwako nisha nifia. We umeniroga kwako nangangania.
Nangangania, oh nangangania. Nisha penda.
Download kupitia smokumziki.com.